namkumbuka mama ile siku moja nalia machozi kumbe ndani yake anomia ana raha anakosa furaha namuuliza swali hawezi jibu anatamani kunijibu ila kwa tabu anasema baba yako baba yako what did it do to you Tell me Kuka kulia Katika seka Nikuwa kikamu kidogo 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 Kuka kulia Katika seka Nikuwa kikamu kidogo 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 Aka nieleza sababu Ya yeye kulia kwa tabu Kuwa ni mateso Manyanyaso Anayopata toka kwa mwenzi wake na Wamesha tengana Bila sababu kujulikana na Hawezi tena Kesha lia sana Kesha umezwa oh, oh, oh. Hawezi tena Sira moyo ni mwako Na usijenge chuki juu yake Tena ukiweza mume mema Mabaya yasimpate, yasimkute
Peace surpassing all understanding I'm acting like everything's okay but I fall like a factory Ukizingatia hakuna kilichobaki except the walls kuta bati naweka pause yamenikuta yapi hata milo yenyewe squeeze ni ya manati but the next thing you know joy comes in the morning futa hayo majozi mama quick morning
Blind girl.